Party foundation. Bad girls zizi kwenye motion. Speaker nazifanyi ya kitu abortion. Inama bounce, tikisa biggie body. Katika biggie body, tikisa tako moja tena kichokozi. Katika biggie body, katika, 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 baby, katika, 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 katika. The way you shake your body, rotate, rotate. Wind your waist, wind your waist. Baby, shake your body, baby, wind your waist, baby, stop. Achana na mabisho wa kimboka.